Mozambique, Ndashiya bazali bam, ndikhangelana nobomi bam. And